የኔዝዌ የአሜሪካ Nisafu ni mene kichizo mwitondo mwurundi ili mwurugwanda. Uwo ishku jamaika ya tangwe mganyo vizara jovyo mwugitondo mwukirundi na mwukinyarwanda. Abadu teza matukui mwana mteneza ahumri hose mwulikumu na Federike ngundikije. Bimusri kwa mongo mwukanya gato tarashkeza makuru avugwa hija nuhino kuhisi mwukitondo. Mwumayahu kwa watiguri yekiga nilo ejo churugwaruka rugo mwurugwanda. Kiza kurangira isa kumi na zibiri kuva kuyosaha mwuko mwisanzwe. Tulashikiza kiga nilo dusangire ijambo. Mbele ya hariko izbi jamanika lije kuashikiza amakuru avugwa hija nuhino kuhisi uyumusi.
Urakoze Frederico muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Umusirikare agira kane yamuka muri Gine wo mu nteko za ONU za MINUSMA zagiye kubungabunga amahoro muri Mali yaratowe ikiziga kuri wa gatandatu inyuma y'igitero ku kirindiro cyabo basirikare mu gisagara cha Kidale kiri mu buraruko bw'ico gihugu. Igitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba witirira Al-Qaeda ku munsi wa gatanu. Mu itangazo ryashikirijwe n'izo nteko za MINUSMA muri Mali zavuze ko abakomeretse muri ico gitero bashika umunani kandi bahojeje imiryango yabuze leta ya Gine n'abanyagihugu bayo abo basirikare baturukamwe. Tubibutse ko izo nteko zarungiswe muri Mali mu kwezi kwa ndwi umwaka wa 2013 kandi ziza ubwa mbere mu gutakaza abasirikare benshi baba bishwe mu gihe gushika ubu. Ubu abarenga 70 bamaze kuhasiga ubuzima. Abimukira bashika 8 barafuye abandi batari bake baraburwa irengero inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera za Libya bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari nkuko byashikirijwe ejo kwa gatandatu ni n'abasirikare bacungera inkengera z'ibahari ba Libya. Ivyo biziga 8 biri mu bashika 130 bari muri ubwo bwato bavuga yuko nabo nyene boba barafuye canke kumbure bakaba barashoboye kurokoka bakoga bagashika ku nkengera z'amazi. Umuvugizi w'igisirikare ca Libya gikorera mu mazi General Ayube Kaseme yatangaje kandi ko ikizura bagize ku nkengera z'igisagara ca Zawiya kiri ku birometero 45 mu burengero bwa Tripoli ku murwa mukuru bafashe ubundi bwato bwarimwo abimukira 570 nabo nyine bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Abategetsi mu buseruko bwa Afghanistan batangaza ko umwe mu basirikare b'ico gihugu yarashe abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bari muri ico gihugu yicamwo 3 akomeretsa uwundi umwe. Ibyo byabaye ejo ku munsi wa gatandatu muri district ya Achine ni mu ntara ya Nangarhar muri ico gihugu nyene. Umuvugizi w'ubutegetsi muri iyo ntara Ataulahe ko Giani yabwiye ijwi rya Amerika kuwo musirikare yaciye araswa aricwa n'abasirikare ba Amerika bagenzi babo bari bahejeje kwicwa. Umuvugizi w'abatalibani nawe yaciye atangaza ko uwo mwicanyi yakoze iryo bara ari umwe mu barwanyi babo bashoboye kwiyoberanya bavogera inteko za Afghanistan. Umwe mu badiplomate aho muri Afghanistan yavuze ko abategetsi bariko baratohoza kurwo rupfu rw'Nangarhar hari isano ngo barufitaniye n'urundi rwabaye imbere y'urwo aho abapolisi babiri ba Leta ya Afghanistan bishwe n'Abanyamerika mu ntara ya Helmand. Ivyo Amerika ikaba yavuze ko ryabaye isanganya hagati y'abavukana ikaba kandi yaciye isaba imbabazi kuri urwo rufu. Muri Leta Zunze za Amerika umushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions yemeye kuzorenguka imbere y'umurwi w'abasenateri bajejwe gukurikirana ivy'amaperereza kuri wa kabiri mu gihe uyo murwi nyene ukiri kuratohoza uruhara uburusiya bwo bwaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye. Mu rwandiko yandikiye kuri wa gatandatu Senator Richard Shelby wo mu mugambwe w'abarepublikani yamuka muri leta ya Alabama, Sessions yavuze ko iyo nginga yifashe yisunze ibiheruka gushikirizwa na James Comey yahoze arongo ibiro bya FBI aho yariko yishura ku bibazo by'abashingamategeko teka muri indwi. Mwibuke ko Sessions ubwiwe yitangarije ko atamatohoza ivyagirizwa abegereye President Trump azogiramwo uruhara abo bakabagirizwa imigenderanire n'uburusiya ngo ntazigera agira uruhara muri ayo matohoza. Ni nyuma yaho yiyemereye ubwiwe ko yabonanye na ambasaderi w'Uburusiya muri Amerika inshuro zibiri mu mwaka uheze, mu gihe cy'imyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu. Igipolisi cy'Ubudagi kimenyesha ko indege yari itwaye ingenzi yaguye ubutarariye ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Cologne mu burengero bw'icyo gihugu ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu, inyuma yaho zimwe mu ngenzi zumviye ibiyago by'izindi ngenzi biteye amakenga nk'iterabwoba. Igipolisi cyo muri iyo ntara kimenyesha kandi ko habonetse isakoshi ngendanwa muri zimwe baheka mu mugongo iteye amakenga, kandi kikaba cyarahagaritse ingenzi zitatu. Iyo ndege yahuza ibisagara vya Ljubljana muri Slovenia n'umurwa mukuru Londres mu Bwongereza. Imaze kugwa iyo ndege saa 10:00 z'umugoroba wa masaha y'Ubudage, igipolisi caciye gikuramwo abari muri iyo bose uko bari 151, gica gifata agasakoshi ko mu mugongo kumwe muri abo bantu batatu bakekwa baca baragaturitsa. Abo bagabo batatu ubu bakaba bariko bari mu minwe y'ubu y'igipolisi muri ico gisagara, ariko nta makuru y'ivyari muri ako gasakoshi kafashwe yatangajwe n'igipolisi, kandi hakaba hataramenyekana nuko ivyo vyari bifitaniye isano n'ibijanye n'iterabwoba. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, turasubira igihe c'isaha imwe z'agatondo.
Turamushimiye mugenzi wacu aje kudushikiriza makuru. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho n'umwanya w'ikiganiro ejo yitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Hari igihe kenshi ufite nk'abashuti bawe,
abashuti bawe ukajya ubona hari ubuzima babamo, umva waba muri ubwo buzima.
Urubyiruko ruhura n'ibishuko byinshi, kandi rimwe na rimwe nabo ubwabo babigiramo uruhare. Akimwe mu biza ku isonga mu bituma urubyiruko rutoroherwa n'ubuzima no kutanyurwa n'ibyo rufite, ahubwo bagashyira imbaraga mu kubaho bakurikije uko bagenzi babo babana umunsi ku munsi babayeho. Ibi bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane ku giti cy'umuntu bitewe no gushaka kubaho uko kanaka abayeho kandi mutanganya ubushobozi. Ngira ngo murabizi ko kubaho uko undi muntu abayeho biravuna, cyane cyane bikavuna kurushaho iyo mutanganya ubushobozi. Akurundi ruhande nanone, ibi byateza amakimbirane ndetse no gushyamirana mu gihe utanyuzwe n'ibyawe, maze ugatangira kunyura inzira z'ibusamo witiza iby'abandi cyangwa ukadukana ingeso yo gukorakora kugira ngo nawe ugaragare neza mu bandi. Reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira muri aka kanya. Nitwa Crispin Mizero, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro. Dutangira ikiganiro ngira ngo bakunzi bacu murabizi ntitujye tubaniganya ijambo. Tubibutse ko uyu munsi tugiye kuganira ku gutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho uko kanaka abayeho, nyamara batanganya ubushobozi. Wabo dukurikiye muri aka kanya, ese kuba umuntu atanyurwa n'ibyo afite ubona biterwa n'iki? Ese ni izihe ngaruka ubona byagera ku muntu? Kuri iyi ngingo tugiye kuganiraho, ibitekerezo byanyu, ingero zabo muzi byabayeho, ndetse n'inyunganizi z'uko mubibona bihawe ikazi. Bityo reka dutangire ikiganiro tukumva icyo bamwe mu rubyiruko babitekerezaho hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Nicole Umuziranenge.
Turakuba bibi cyane mu gihe ushatse kugera ku byo abandi bafite ubinyujije mu nzira.
Kenshi usanga ikintu kiba gitera abantu kutanyurwa uko bari ari ugushaka kugaragara uko batari hanze. Abantu babafate uko batari, babafate nk'abakomeye kandi badakomeye, babafate nk'abafite ikintu bafite kandi batagira.
ikintu nyamukuru mbona gituma abantu batanyurwa nuko abafite inzozi nyinshi z'ibintu bifuza kuzageraho noneho yabageze nko ku rwego akabona noneho bitewe n'umuvuduko w'inasi turimo akabona ibintu we yarageze biri ku rwego rwo hasi akavuga ati nta kintu nakoze nakoreye ubusa akifuza kugera kuri rwa rwego
ikintu mbona nuko kutanyurwa nuko umuntu ameze biterwa n'ikigare umuntu agendera cyane cyane nk'urubyiruko reka mvuge ku bakobwa twebwe ushobora kuba ufite mugenzi wawe afite ikintu runaka ukumva ko nawe ugomba kubaho nk'uko abayeho ukumva ko ugomba kwambara nk'uko yambara ukumva ko ahantu asohokera nawe ariho ugomba kujya ariko ukibagirwa yuko muratandukanye ntabwo wowe nawe muri mungana kubera ko nzi ko ari inshuti yanjye nkaba mbona ngiye mfite ka gatelefone gato yabita karasharamye nkumva yuko ngomba nanjye kuyibona
ntabwo gisoma kubita kumuntu bundaga yitagotondera
ibi byari ibitekerezo by'urubyiruko ariko nawe dukurikiye ufite uko bibona fata telefone yawe maze udusangize igitekerezo cyawe mu butumwa bugufi kuri iyi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32
ikinyobwa yanga kwisi ni kimwe n'amazi ya robine
Reka dukomereze ikiganiro mu karere ka Rulindo aho bagenzi bacu Dorine Ndahumba ndetse na David Hitman banyarukiye maze bakaganira n'umwe mu rubyiruko wahuye n'ikibazo cyo kutanyurwa n'ibyo yari afite ni umukobwa ariko reka ndeka kumuvugaho byinshi maze abitwibwirire ndetse atubwe n'ingaruka byamugizeho
Mazina yanjye banyita Uwineza Fiona ntuye mu karere ka Rulindo. Yewe nabonaga abandi bana kwishuri bameze neza nkifuza kumenya nk'uko bameze ariko bikaba ngombwa ko mbashe kubona amanza nkamenya aho babikura. Komeje kugera mbegera ngo mbabaze ukuntu babigenda kugira babeho neza, bambare neza. Nkifuza kuba ntabimenya. Gihe cyarageze ndabegera ndababaza barahanjyana ariko bikaba byacaga mu zindi nzira zitari nziza. Kubitewe n'icyo nashakaga nyine kumva ko nabaho neza ntagoye ubuzima nkumva nanjye ngomba kubikora. Twarakomeje bansaba ko twajya sokana nanjye ndabibemerera kuko numvaga nshaka kugenda mu buzima bwa nkumva kuntu bimera twarajyanaga tugasohokera hano mu mabare ubwo nyine kwaje kumenya n'abahungu yadukorera ibintu binyuranye n'umuco biza kuvamo kuba natwara inda
ese noneho wabyakiriye gute
harangaye kubyakira kuko no kugira bibwira ababyeyi ko nte cyari ikibazo umuntu we wororerwe kwiga ntago ne narohereje kujyanirwa mu mwibyo mwibyo mwizo ngeso mbi nkwikiye ibyira iyo cyarageze mbibwira ababyeyi banjye biza gutera ikibazo mu muryango banga kundihira ngo nyine habaye ikibazo kutongera kundihira ubwo biza kuba byatuma mpagarika ishuri gutyo sinu byanjegiye kunyugwa n'ibyo mfite si nifuze kuba nk'uko mugenzi wanjye abayeho ko twe tutanganya ubushobozi anyugwa n'uko ndi irindi somo byanjegiye nuko ntazongera kugendera na rimwe mu kigare nkurikiye iby'abandi bafite uko nge ntabifite inama nagira nuko bajya banyugwa n'uko bari ntibifuze kumera nk'uko batari bakanyugwa nkuko bavutse nuko imiryango yabo imeze
ibyishimo byawe nibyo binyura yakoreshe nashira ufate visa kadi icyo nshaka nukubona wishimye abavuga bavuga ibyo batazi badekera umugore ayarya n'ayanjye
Uwineza Fiona ati imbarutso yo gutanyurwa n'ibyo nari mfite byangizeho ingaruka niyo mpamvu nazongera kugendera mu kigare bityo inama nagira urundi rubyiruko ni ukunyurwa n'ibyo bafite ese wowe udukurikiye ubona kugendera mu kigare byaba kimwe mu bitera kutanyurwa n'ibyo ufite muri bagenzi bawe ufite uko ubibona bityo ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri izi nimero
0 7 8 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 8 0 7 82 32
ikizungereza mu mugi nta n'umutazi kwari mwiza arambara kuva hasi kugeza hejuru arahenze erega gusa neza ku mugore bigaragaza umugabo mwiza gusa neza kwerega nanjye mba mbishaka amazahabu umubiri wose ntufite ikirombe mama ni mani
kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro
ibyishimo byawe nibyo binyura yakoreshe nashira ufate visa kadi
icyo nshaka ni ukubona wishimye abavuga bavuga ibyo batazi badekera umugore ayajya n'ayanjye
Mu gihe twatangiraga ikiganiro twakomoje kukuba kutanyurwa n'ibyo ufite bishobora gutuma umuntu agira akaboko karekare maze bikaba byaba imbarutse amakimbirane mu muryango nyarwanda mugenzi wacu Maxime Rindiro na Ineza Charlotte baganiriye na Gahongayire Dorsera umujyanama ku mibanire ya muntu maze baganiriza byinshi ku buryo kutanyurwa n'ibyo ufite bishobora kuba byakwirindwa
Nitwa Gahongayire Drosera nkaba ndi umusosiyali mu bitaro bya Muhima akaba ari jyewe uyobora iyo serivisi sosiyali mu bitaro cyangwa se n'ahandi hose ishinzwe gukurikirana ibibazo by'abantu ngo bafite ibibazo bitandukanye badashobora kwikemurira ubwabo bigasaba ko haba abantu babafasha kubikemura hagati yabo cyangwa se bakabageza no kuzindi nzego zitandukanye zishobora kubafasha gukemura ibyo bibazo niba uri umwana w'umukobwa udafite intego ushaka kugeraho ushobora kurarikira ibintu kandi yenda udafite ubushobozi nyamara yuba ufite iyo ntego ufite intumbero ushaka kugeraho ibyo bintu wari kuzageza igihe ubona ubushobozi bwo kubyiha ntago navuga ko ari ibintu by'indwara ubundi umuntu wese ashobora kugira irari ni ibisanzwe kamere muntu umuntu ahora yifuza ariko umuntu uko kwifuza ugomba kumenya uti ikintu nifuza nakigeraho gute naca muziye nzira uko kugira ngo utere intambwe uve ku rwego rw'umujya kurundi ugomba kugira icyo ukora ingaruka z'abari abana barahungabana buriye ni ukuvuga ngo umwana ntago yiyakira aba yumva yavuye mu murongo w'abana yabaye umukuru imburagihe akaba abona nanone yahemukiye umuryango we kandi hari ikintu nawe abuze atakaje niba ari umwana yiga abandi bana bagakomeza bakiga we akaba agiye kurera umwana imburagihe akenshi havamo nuko n'uwo mwana aramwanga no kumuta bajya babata hano
noneho ari umwana ufite ubumenyi ku buzima bwe n'uburyo akuze imyororokere ibyo byose akabasha kubyirinda aho ugasanga we ari umugongo arinda imitekerereza afite abo ngabo mubafasha gute
byabaye nk'indwara ni wa muntu rero gake gake azagenda aganirizwa gahoro 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 ntabwo ari ibintu yahita reka ako kanya muri societe ntago bamwakira neza niba uri wa muntu bazi ko niba nsize ikintu hano wowe uri buzwe gifata urumva nta kizere societe imugirira
ati harababyi bafite abana bameze batye yabona ibibazo bimurenze akafata umwanzuro wo kuba yamureka wareba kandi ugasanga iwabo bari bafite ububasha bwo kuba bamufasha haravuga ko byarenze bikaba indwara yo mu mutwe aba babyeyi bafata ibyemezo nk'ibingibi bo mwababwiye
Ni ukuvuga mbere na mbere ababyeyi ni bo barateshutse ku nshingano zabo kuko usanga ababyeyi b'iki gihe ntago bakiba hafi y'abana babo batwawe ngo no gushaka imibereho nta mwanya bajya baha abana babo naho inama iterana rero urumva umwana azajya mu byo atazi kandi bitari byiza umva niba ubona ari ibintu birenze kwa muganga hose haba hari serivisi ishinzwe kureba ibyo bibazo zirahari mu mavuro yose kango niba ubona rero ari bibazo utakishoborera ujya kwa muganga hari serivisi zishinzwe gufasha abo bana
Iyi niyo nkuru tugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro ejo aho twaganiraga ku kutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho kukana akabayeho nyamara batanganya ubushobozi reka dufata akaruhuko gato maze dukomereze mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico nyiramubandi Duherukana Soronga na Papiasi imigambi yabo yo guhangana na gatsimbanyi itaracogora mu gihe Minyona twite ndetse na Tonto Kiduhe agishakisha amahirwe yo kumucika irwejuru na Ruhiza imyiteguro y'igitaramo ku marushanwa y'amahoro yaririmbanyije reka dukurikire iki gice
ubikome byose by'u Rwanda cha papia ngao ngao bangu katugende
oya ndare ugira kibazo
ubundi turebane na iri ambwango nikatsimba nyigeze karakajya
ariko shasoronga none haramutsa dufasha
hago
umuntu ndakorasiye n'impamo y'imana
ubusa twe turabana turabana ku buryo tugenda twasamyera turabikora nk'uburyo twabikoze ubushize tumburandurira ibishyimbo n'ibigori
ariko subwo birangagije kubwo duherukayo nahuye n'uruva gusenya koko Araga nanjye ntangira kwihagararaho rwose ngira ngo mukange maze ubundi mbona sangu uyu muhoro yabatata we umva nakirijwe n'amaguru bidasanzwe
buryo akabigase ko nkakeza rwose iyo nyibukije biri abintu ndaseka nkabura umwuka nkahita nkubona n'igifuka ku mutwe wagira ngo ni mari wikoreye buriya nibomiwe
jehorere wiseke
yasogose
kose imana
ariko rero ndabona tuhageze sibyo
twageze byo
none cabugufi ho wowe uraturuka hariya hirya
yego
nanjye nturuke kuri uruhande rwo hino ubundi duteme nta nimwe dusize
dutangire rero
tema itembe yongeye
ko nanjye kumva ibintu bijagajaga mu rutoki
ibikize kandi
itonde ubwo se wamuhanya ngo ndagatsimbanye dore ko atajya naryama
reka kugira ubwoba ariko uhagarara nk'umuntu w'umugabo uranyumva neza shika mushira ubute duteme ubundi ntureba ko njye maze gutemesha tu
wagira witonde soro itonde gutondekeza tuze nyamara ndikumva ikintu kigenda genda rwose
ariko uziko nari ngupinze kandi wabyumvise koko n'abantu bari bari kuvuza induru koko
mu bintu imana yampaye no kumviriza burya bibamo burya ngiye papiyasi numviriza ibindeba n'ibitandewe
yeho gaswa reka dukomeze tubunde hano niba cururuka turongera twiruke ataza kuza kudusanga
ariko rero sorunga nabo rwose sinzi ko ibikorwa bibi tuzabigereramo umugisha erega burya ngo nawe ukwiye gukora nk'uko ndakoze
oya usindi kumwe nawe iriya mbwa ngo ni gatsima nza
Sheri ariko uziko ntekereza nanjye ndimo ngutekereza neza neza ungezeho umutima wanjye ntawo ndubibereye muretse wowe
nibyo se arega shaho niko bigenda kubakundana bataryaryana
nibyo
nanjye niko umutima ugenda utera nyine ngutekereza ureke bya bindi by'abahungu nyine bahura n'abakobwa bakarangara gye birasinjya mbarizwamo
Sheri no concerts n'ukuntu wagira ngo abahungu bose bararemaye bapfa kubona umukobwa cyangwa umugore ukabona bahindukiye ijosi rirenda gushinguka
njye soko rero kandi biriya nabitsinze umunsi imana impa umukobwa w'igitego nkawe ubahiga bose Sheri ubu se wowe witegereje ahadutuye ndetse n'ahandi hose hadukikije za sogwe za he hose usanga ari nde mukobwa rwose wakoze imbere
ako Sheri aho nabagubeshye pe burya ngo nawe imenya amenywa n'abandi ariko ndagushimiye mukunzi wanjye kubw'amagambo meza umbwiye
ariko rero shaho nuko nkubona buri gihe ntibagirwa n'ibyangenzaga ese wamenye ibyatubayeho
sikada
abantu baherutse kuza mu rutoki rwacu baratemagura insina n'imibyare yazo bararika hasi
yesu peki shano kose niwasanga ari marume wongeye gukora ishyano nk'iryo koko si n'ibiki rwose
sinabihamya gusa papa yavuze ko ngo ari nge na mama turi kumugambanira ngo kandi ko nabimenya ngo azigira gushaka undi muryango abarizwamo
ibase nuko
uretse ko mbaba
karamba
niyo papa yagenda nuko uraramutse agiye nge ntibyambabaza
ngo iki
none se reba kaduruva yirirwa ateza umusozi wose urebe ukuntu yirirwa atesha mu mutwe wongereho nuko natadushyigikiye mu rukundo rwacu nurangiza nawe umbwire
sha
ngewe sinababara pe
Sheri
ndakumva
ntugakunde gutekereza gutyo umubyeyi aba ari umubyeyi igihe cyose nubwo yabakoreye amakosa angana ate mugomba kwihanganira ahubwo mugakomeza gusenga cyane kugira ngo agabanye ubukana
Shamba amagambo yawe aranezeza gusa reka nkwisabira akantu kamwe
ndakumva sheri
uzambabarira ujye unkunda cyane ariko byatuma nibura nibagirwa papa nibagirwa ibintu papa rwose ankorera sibyo nshuti
humura mukunzi wanjye ibyo nta kibazo pe ntuzigere uhangayika ndagukunda sheri akabizu bazi
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Tane! Tane! David ndabirambiwe. Ntabwo nshobora kubyihanganira rwose. Ndabirambiwe.
Urambiwe iki se ka?
Ntabwo byumvikana.
Ariko gatsimbanye mu gabo wanjye rwose wabaye ute? Ubu nibushora kwira utambiye na munsi wose. Ubu koko nirihe kosa mba nagukorera itumumbwira kurambiwe.
Agatsinda ndavuga nawe ukavuga. Ugurumbi byuvuga bimeshe koko nta soni ndekubaza nsubiza
ndi kukumva ariko
uwe no muhungu wa mwagiye munzo muragarama kugeza naho mudashobora kumva induru
ariko se ubukoko no kuryama tugasinzira tugiye kujya tubiryozwa cyane cyane ko nta uba yiteguye amakuba
murabuzwa nikize kuvuga gutyo ubushize bazane mbwa hano ntabwo mwari mutundamye hano mu rugo mwakoze iki koko none ubu ngubu urutoki bakaba baruyogoje barutema mwigaramiye hano cyo koze ubu ngiye gufata icyemezo ubu ni insanganywa muri kungambanira mwese ubu nzabatanigendere njye gushaka undi muryango n'umuri nta kiza cyane
ariko se kuko urakomeje gatsimba
ndakomeje nyine
kubona ko gutinyuka ngo twaba tukugambanira ubu se ubu tubaye tukugambanira twe twaba twiretse koko
babwiye iki se ntimurya mukaryama njye nkaraniruka n'abagizi bana cyokoze reka ninjye reka nkubwire rwose muraza kumbona we n'umuhungu wawe muraza kumbona muri iyi minsi rwose ntabwo ndaborohera
hakoze ubundi ubu abantu batugendaho badushakaho iki rwose ubu koko barashaka gutuma ntandukana n'umutware wanjye kuko kandi bidakwiye ko ndabizi koko imana irahari kandi nta n'icyo nishinja
sinakubwiye ibimenyetso bya mbere dore ngibi ndabizanye
ibimenyetso harya by'iki haba uziko nsigangira amazinda
uyu bese kubushize tuganira twavuze ko tugomba gukurikirana kiduhe uyu munsi rero nkuzaniye rekodi namufashe yongeye kumpamagara ubwo yambwiraga ko ngomba kubika ibanga rye ngo nk'umusore mugenzi we yambwiye byose uko batangiye na minyoni kugeza ubu
Shanda kwemeye ukuntu wibutse gufata amajwi ego
ni umugome mubi ni umutindi
cyane
ngo ntashaka kugira ikintu na kimwe amufasha kandi yaramuteye inda ibyo bigomba kujya mu ngingo zose zigomba kwifashishwa mu rukiko harengerwa uburenganzira bw'uriya mwana w'umukobwa kuko yaramwangije kandi amwangiza kari akageni kiriya kinyago cy'umugabo kigomba guhanwa
ese ubundi haba ntiwakanyohereza kuri WhatsApp nkakumvisha abandi bana ndetse nkakohereza na directeur wacu
reka nkaguhe nta kibazo kuko tugomba kuzajya gushaka umuryango we tukabibaganirizaho twitonze
ibyo byo ni
kuko ibi byatuma umuryango uhungabana gusa nanone ntitwaterera iyo
ndabona kangezeho ngaho rero reka ngende ubwo turi kumwe
Ese ko mu Kinyarwanda baca umugani bati iminsi y'igisambo ni 40 ntabandusha kumenya umubare w'iminsi y'umuhehesi ngo menye igihe tonto kiduhasigaje ngo ashyikirizwe ubutabera reka tuzasubire ubutaha
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
Mbere kugana ku musozo w'ikiganiro cyanone nk'ibisanzwe reka tubanze duce gato ku butumwa mwadusangije ni ku kiganiro cyatambutse ubushize reka mikaze mugenzi wanjye ubikeza Christella
Nongiye kuba ikaze mwe mukomeje kubana natwe mu kiganiro ejo nkuko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muba mwaratugejejeho ku biganiro byatambutse ariko mu gutangira rikambibutse ko insanganyamatsiko twaganiye ku kimweru cyatambutse yavugaga kucyo washingiraho uhitamo muzabana. Ese wahitamo muzabana ushingiye ku butunzi cyangwa ku rukundo? Reka ubutumwa bwa none tubihere ku bwamaniragaba Narcisse uherereye Ingoma, aho yagize ati: "Atubu nafashe icyemezo cyo gukora ntikoresheje, ndetse n'uwo nakunze tuzabana kazanabimutoza. Mbese twese dusenyere umugozi umwe bihereye ku rukundo dufitanye." Naho Uwera Clarisse uri mu karere ka Ruhango yunze mu rya mugenzi we ati: "Nanjye ndemeranya n'abavuga ko urukundo ari